Big shout out to Vince on the beat, by the way.
So my life is a dream. Tukona ganji tuliota. Na success is a thing. Back then tulisota. Kwa shingo ni mabling. Na kwenye mkono ni mamota. Tukikutana kwa marobi. I said tunagota. Tuko cruising na ni. Cruising na ni.
For real, man, you already know, man.
Cruising na ni. Tuko cruising na ni.
Nendesha crown toka 110. Nili double maganji za manager. Madame hawanyoni kaonger. Wakanyona wanadime yani ler. Kiona pesa unajikompose. Wanajua nimefika jumarashi ni ya Tom Ford. Still gangster wrong rende na iko on toes. Niko mavitu flani white toka uko store. Kwa maji mini G, kwa beach mini daddy. Dame yangu kienyeji nilimgeuza body. Dream missy wake up na lipa msupa njasi white wa makeup. Adi mokoro waga starborn. Ati apandi nduthi ati yeni mama skazo. Tuko cruising na mkuze.
Mrenga piamu
na ya zamani bado siuzi.
So my life is a dream. Tuko na ganji tuliota. Na success is a thing. Back then tulisota. Kwa shingo ni mabling. Na kwenye mkono ni mamota. Tukikutana kwa marobi. I said tunagota. Tuko cruising na ni. Cruising na ni. Tuko cruising na ni. Cruising na ni. Tuko cruising na ni.
Gang
cruising na ni. Tuko cruising na ni. Cruising na ni.
Sasa tunakula ni mi na my amigos. Na karinya muskas amidos. Wacha wasemeni na maringo. Uliza jeri nilishi maringo. Shine kama meno za wizo. Tano nane ukileta zako zile za hizo. Sky money na watoto wangu siyo wasipo. Nitao nane. Elbo iko inje ya window na maubane. Sai story zetu kwa my USB. Man my G's ni my USD. Kana nijibanda usiku ni camp risky. Na usika mtayetu I say ni kurisky. Butla ni mwhite kama njumu zangu. Wakiuliza siri gani mina mungu wangu. Cruising kwa machine tuko sini gani. Oh, by the way, fuck siri kali.
So my life is a dream. Tuko na ganji tuliota. Na success is a thing. Back then tulisota. Kwa shingo ni mabling. Na kwenye mkono ni mamota. Tukikutana kwa marobi. I said tunagota. Tuko cruising na ni. Cruising na ni. Tuko cruising na ni. Cruising na ni. Tuko cruising na ni. Cruising na ni. Tuko cruising na ni. Cruising na ni.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.